Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare noga lewru septembre jena yande soki nder maison de la presse Bamako jottinonodo kabaruji du yumor waygal kanko noddirte gagne kanto wonto buggi jam. Nayri bangal waydi ndenagu dum latiki sababu su yimbe le hewban gonde yoppude lesa ha leydi ndi wattu junan darta nokkul don ndenagu woni le on do wattu fu do kolli tiwi do hono yimbe le hebbe soptade wakande bonando wadanno fewde e bato tumbutu be jottiki le gallude tumbutu de wattu jono jalini dan gonde tottindirde do hen akilaaji faaji yalon kaade sakiraade basiji le leydi meden di yotre met no dirten dossier de ngadan haldo no kabaru kambe roobelbe worbele muuden bitter so ngada duubi ngarta hono fu be ngadirta o do golle ngara famtade do journal ngal di won sembe kabaruji dimi jogino do petande di bismillah modon e hedate kambe yimbe le hebbe soptade wakande bonando wadanno fode e bato tumbutu wonnobe nokku no dirte raadu so li tan wiyede kebe kebi yottade dum won le ngalure tumbutu de be billanni be o do golle du yulamu ko wonbe tombe le on do wattu fu yimbe le hobbe gonde yoppude nokkule muden le lamu menaka kanye an songo fa yottu yo bara e do hulde waydi dena ko le sahal leedi meden di ali sise
yimbe le gombe don be ana tampi sanne e be gondi eggude nokkule mabbe de faabe tewte nokkuto de na ko woni faiso wala e wi mabbe do woni ko nimsi kanko sidi barka ardi do bal societe civile menaka
on na santi ka
men mati sedan jamaara ana wonde eggude yaade jodiale nokkuje to deyer bur matede bangi genni menaka men yetta allah sanne hannen sa men wonde e yilade no mo moyiri fu gaddu e tawede fu le genni menaka berde ame ana taji sedan soni wala dun jentan wodi
ngara sto yimbel be yonkiji mu em dadi ele bato tombok tu kipado jiddi lewru septembre bettindu iwi ngallure rawus talatare hande fewde tombok tu nom holtiri wede abdullahi ilada dikko o goto e fedde juinaani fa jabbito yimbel be yonkiji mu em heddaake hipangongol
la dernière finance
sacte region bettidi be yimbe watti jiddi jamde fonni tumutu gubal arandraake jama mudu jabbamali gini tumutu timmi torra fu mata kale mudun mebi le yogaje ko war sakti be yimbe hokki be ko mi nyamata sugabe jogalbe ndu holli daror gam en be yimbe jaati weddike sanne honan sakitra on nukku sabe nawa be fu naba ma dogotrore ana wonde nyownede to projet noddirteedo INP ordonnance ko winna fu kambe darde mudum
be yimbe le temede nayom chapan jeegom e didom woni be yonkiji mu em heddaaki ele hipangongol ngombe tomboktu le nyaloma hande o dombe fa hota nukule mu em nam holitiri wede yimbe le kumani be nawna debe lawongol lebi mabbe goto mabbe fu wana hani hokkede uynaaji jetti sefa fa heba jukitaade dawongol yaade ngeni mudum
dido kabaruji fonba hebe do beme ame ande to page Facebook e compte Twitter Studio Tamani holitindi wiide dum woni yimbe le hejaabe le jallini gombe le nokko kanya fa yotto yo pelle societe civile be ngadi botu mabbe talataare kenyen li nokko le wodo botu ngabbe dum dum woni fedde noddir ONG enda mali le leedi meden di fab jotto yelon be kan sakkade ko nayri bangal toraji le leedi di sita sidibe
lewi jama ko fotte o batu du yo hune ko natto sabe wadude je deejere hakkune jali do fe damudun
e rezo sosio ka sisa fencha
mo mi tayi do bem ande de yimbel hewbe ana yinna kabaruji peniji kulto ju wiide balebe ana bille don ni ranebe ana hulbine don mi pami le jidangal wiide ko halte ko fu yo pene
hakilnate akilnay
o joda hala du ana natto sabe dabiri fiye yalla metti kun hakkune jali din ana timma fatade tidala modoma mal wonlimo hande o lewi kango baba jara dre executive fed de notre en damali
la présente bato joda hala latki sababu tekinde ande kay nabirde yeso kuleji kewdi bangal jam kay hunton jurgol le bato odu yimbel kumani be kabaruji fina tawaji le lede amendi andinama hodo woni darne mu en fa sako e nifa basiji
micitunde wi o joda de kaldal korte golleji yontre fawine do kabaruji den e dejere mo fana mudun woni fiide dabiriji yal be lede malfu ana kor dane wotre ni e dejere
wattu jonebe kollitide projet mo noddiri benni sigi dum woni o do projet kumido kabaru jam e dejere be bihi don timmi leylamo kay kanye leylamo sikaso fabi yalon be kan sakirade basiji hakkunde yimbe le hoddobe le o do nokko do projet mo merci kodo yamo wadi dubi di le dedo nokkule rezo ngaji didi kenen be ngadi hono golleji dibe golluno ton dibe kolliti yimbe le be don sappo e jena lewru septembre no mamadou samaseku
e wi ardibe o do projet benni basigi ko buri unyaaji jaddon yimbe le papa mali rezo ngaji sikasu ekkay bangal sembingul hewtagul jam jogola kulentreji e nyibugul gulleji kebe nina taka woni horejo kedanna nina taka horejo gullirde merci corps
on a travaillé
gulli de pelle fou kandi tawtan de jogola basiji gondi de gelle de hakune janyidi mi gulli de pelle kumani be leji e nokku odo fa basiji de hewani fere mi pabje haya be du yalla ana heba gollande hore mu en
kambe totabe be njitti sanne odo projet be jeli heedintina le lamu kay ko tidal kabaru amri en gurdo gila dubi sapo jeena hebe biltede latke hunde momde sanne bangal nafaka ngo hejo wonani jamarande
projet o latke sababu ni fude basiji kewdi gondi hakune janyeli le ngendi mi pami kuleji kewdi dule hem o jangine hayabe hewbe dudu kuleji kewdi projet o jangine amri en fina tawaji du hudu woni darde mu en hono dubbe kani wadde fabe nifa basiji
ngo hejo benni basigi itti jawdi mudun woni union européenne
wattu joni en kala hono kabaru kambe yimbele wombe leliid ndi dum woni hono janginobe wombe le nokko janginobe jande dodo wurinde be mbibe ngara fuddude murtere mabbe de baldi le joy lewru octobre worondo wattu joni talkun mabbe multere ndu wiambe joini dum do tabal suudu ministre humino kabaru gulleji leliidi midindi le sappo joy lewru septembre tabbe nondu be mbibe kaja himmeji mabbe di kontine ko hore ko yaawi so wona dum be ngadan dido murtereji miccitene wiide roobele hewbe kanyen gon leleedi meden di be worbele muuden bittata so ngada duubi be do roobele wobbe tampan sanne so be mi fa roobele be so be mi fa worbele muuden bitti non biireten hono fu be ngatta so be munya dum e tayle fu mabbe kay kolliti wiide ana jeli ana munyi do ana gikkine gikke lobbo do worbele muuden ngartan fa keba gurdam lobbam fa keba famtar ke sitan sidibe Mamadou Samaseku
natade debbo netto ferde yaade ciagan leedi dum yaata ciagal munyan dum go holliti debbo goto mo jabe inde mudo hale le wi makko o de jodi o mo domi gori ko ana fota dub sapo handen on faccitina torraji makko
sekana de che soro
mi tampi mi habi wala gora wala biddo su gora ne didun kalisi mo hal hokere kuriji mi yata su wattu ndifu an yottike du chaale mo de dal dum kay do tan peddani ko
ciagan o debbo fatmata kanjo debbo goto mo gormu won ciagan leedi o holliti on faabe to suudu baba gori ko gafa hannen o holliti o lon wadde beewu saabe lafi gorko
gele ami
chaalema jogi mi hande le dewgal am latino dum sugula modo yo kabaru biddo sorat dum kay tidala fu wala hakuna mi israam am
bakari sila kayo neddo goto jodi ciagan leedi o holliti on andi jaati torraji di gendi ko wolle mudun lewi makko wakti fu on milo verifitaade warda suudu baba
fay bota dum hibina dubi sappo ko ngumi ga en andi dum tampinan genda ka o fami kabaru tidala jogi mi bangal hewtugol dereji yalla rutade le dum tan hadi kam e wodi koruji am
anyi nyoko famu
hudu wonko dina aslamako kalidu debbo mo gori mudum jodi ciagan leedi docteur tiyani jara can you almami misi de faculté de sciences techniques fast on a facintina amen ko kabaru
quand on voyage de façon
on gol do dawul ana fu yawtude lebi jago service yawti dum na hani gorko o ndar gindiko yam lor mudum suni mo wawi muude fadenden service sharia hukumu ndar de cheral gal mo hani jati totede ka dum yata fi ciagal sharaji yobaji
respecté
lewi kambe andre neptako rebe ko heewi hannen anale di torraji goti ko hee mebbe jaati ana hula holide metti mudun pati jamar andina dun dungu holliti kango Moussa Koulibaly goto andre neptako ko holliti wi hore aslamé ana han fiide dabireji famintina jamar do kuteji di kulleji
le poids de la culture effectivement
sabi tawangal wajibe rebe rebe mundu di do tialaji di mundu mudun nyande fuf yo hononi jongal mabbe ngeddigibe ko bur hewde dun o sawbinan tialaji hakuni kambe e israabe mabbe takama jaati le gura gaje don na biti san anda hani yimbe dina ngatan hakilo on don ko
pour rappeler à l'ordre
lewi dinan kobe soni debbo e gorko kawri e dane wotere gorko anwa firre yaccagan lede wada ko muuyi
wattu joni mbiyen do ngatten haddude e kabaruji di feso gorko waddi ko muuyi tinno ni wattano hore mudu hakille andaddo mo joppi ciagal mudo yo hadde jogi e mbiyen dido kabaruji fan wa hebe do bem meden ande to do page facebook kanya fan jottu do dun application mo mino de top play store
now
jonte kesse martama kumpa le leedi meden di dun ne ministere darado do khabaru cialal le leedi meden di wi ana darda bibilen niwat fu ndento e odo nyaaw
jonte mawnene hana yebede idu anditire e wulare cialdi na walla hore na walla cioduli oron bayi dun tutude jiidan oron bayi matude wulare mawnde kanyu e puje e cialdi modo
odo nyaaw ana waawi waltirede e ngature bowdi oron bayi du rentade odo nyaaw no newiri
udde nokuje fu do moto ton diyan
lele le arkillaji
buwe cuudi mo kanyu e seraji mu
denteredu e arkillaji borne kaddeledu kuubode e cialdi modon fuf
itte ko tundi fu awi an diyan tunna hudo njuppo nyama modon kanyu e yonomu
oron bayi wujade nebe meji e cialdi modon e cialdi suka modon denoji on
fatin jeggito wi arkille wo dabare arande faarena sukaabe mo
don do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
minister kumani do cellal kanyu e hinna yurmeede
wattu joni en kala hono kabaruji leydi meɗen ndi en jaara hono rewɓele tampuɓe caggal ko uddere waɗale fewde e ngallure tumbutu nde ɗaktol ɗum woni hakkunde duwanse kañe gawfa yetto ɗatol hakkunde ɗum woni duwanse e tumbutu en mbiyan ɗum laadiki sababu so coggu kuɗɗe kewɗe ngabbi le ɗeɗo nokkule jagotoɓe wonɓe toon ɓeydu ceedi ki wiide yo oɗo golle o gonga noon kamɓe rewɓele wonɓe toon ɓe ɓe mbi ñalawma hannde ɗum torriɓe sanne ɗum laadiki sababude so kuɗɗe kewɗe cogguji muɗen ngabbi toon fof fota somi aji kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare gare kede ko Ali Cisse sitan sidibe pewni en do hen
nyamoy gitey yo njeyo hakkune muti kan region aji gondi le saha leedi amendi le wi odo julajo o wawa feyi iwre do wondo fewre noku goddo sabe rafi hebugol mublaji njawrudi datidi le wi mako ila bato o hippa nawtorale lanaji di le njami ngar mabbe wona ko nangi hore mabbe feyi
aye gele badela sama
udde gol labi ni waddi bonala mawdo de kabaru cogguji amen wala funa me dawiri kassin bato kan e pelanaji di me dawirtano giddi di batoji pelato himbe bombe ben kitala mawdo nati e dawru amen do sukal amen ko heewi ane gen tumbuto hannen han yaade jangi ekol ga wala funa be verifitiri sabi mobeli wala dun torde amen sanne hannen li cogguji amen
wala fu ko kebammi ele jago an o nam holitiri wiide kanko madame chegumu arbert on jeyo buru tombok tutu lewi mako chakuru farini njete no do uinai didi sefa le nyalom hande o yottike uinai didi temen nai sefa o jukintine hala du wede dun yo sabi ko ngallure nde fay huuna natta e mudum le nyalom hande o kono
zankoni farim ko
ni yelman hannen cioggu farri ngabbi sanne ledde ko defirtado aran me chodan bu noge noge ganyol hannen dun fette fadde be sappo farim mede duo yalla je e dejere an hebe liggin amen kimudu do ko nafata homo fu
kelen kaba
gawoto min jida yam e kanko Toure Zainab Maiga njeyo kanyum du hakune Bamako e gawo odo debbo holliti wiide ronki feyi iwre Bamako ana heba yontere jom sabi ko lawo ngol tacchaako o holliti wiide dum latike sababu bonnande mo kulleji kewdi
je suis arrivé
kenya tikide wartumi yontere wartum wadde de tatol ni mi cotto pade kay e basangaaji e gude nanal mudun mi wono commande ko heewi gammi warmi tawi gurson watte mo jabbi gen dum nati nga torra mawdo sabbe salken sodde kadde di wadde
grande perte pour nous
ido halaji ka lamido fedde kafo gawto gundini dum madame mayga lala mayga holti wede sabe tachugo lawongol rewbel ngado be jagule nuko o kanyu enka muti fei ya warta hakune mudum e gawo fayoto e le region aji kiddidi fa ada kulleji di yimbe lebe hasindine mudum wardele nuko o
avec le blocus
sabe uddugon labidin watti goddo non menen rewbe wala fumo dawir non sabe hulano sanne lafi dejerne aran non mede wa yahdon leddi Niger me bammeton kulleji kewdi me warma ciotta hanbe be ledde nanan mudun mene rewben handen mede do yalla je e dejran hebe
rewbel ngombe bankaska holiti wiide ana wondi e daane yimbel ngombe o do ala halle sahalidi amendi madame aramata umu tesuge debbo inde ande gotol nuko o ana narda kanako be leddi amendi fiya dabereji de waye fu yalla na buita tampere yimbel ngombe le nuko o
men mati hanne jati o torra wonde le gendi tummutu sabe nyamiri natta hone fe Allah hebata kan kasin bato ko nadda nyamiri aran nyol man handen be wawa dawde kasin mede tewtra lam tinno faabo jamaare le gendi tummutu
toy yopitugol lawo ngol ka yimbel hewbe ka holiti sukulaji mudum en mobilaji gado di transport di holiti wiide milioji kewdi sefa woni ko tachugol lawo ngol bonnani dum en le ondo wattu goto do fu cioggu essence tombok tufa to gawo ana wundi ɓeyɗade kilo sikkaro ɗo yettike faale ñalawma hannde o temeɗiɗi sefa